sniper, Badman Mason, singer singer, Freddy G on the thing, yo. John Reed,
Mason selector. Tule Gambi, Tule Gambi,
ooh na 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 na,
Tule Gambi,
yeah,
Tule Gambi,
oh, mama yeah,
Tule Gambi, Tule Gambi,
ooh na 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 na,
Tule Gambi,
yeah,
Tule Gambi.
Zake kuhusu utamu minataka lia Pasi nama kidoto niyole kalio Pano sipo nipa motamu mama ntashusha kilio Tule Gambi mama ninashusha kleti Onyo usilewe ukashusha skate Take some off utakiti Take some off utana kijiti Dada, dada, kwenu meni mada Mana ili dundo na bacheza tuko saga Navi kubambia mina isi kana maga Toto mejazia ilo sije funja chaga
Wewe,
walo sini aja mimi
Wewe,
yuwa na kudaka mimi
Wewe,
wani watu wana mimi Kitu gani, nebula la kifuani
Tule Gambi Tule Gambi
Uu na 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 na
Tule Gambi
Yeah
Tule Gambi
Mama yeah
Tule Gambi Tule Gambi
Uu na 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 na
Tule Gambi
Kairete, kairete, kairete,
kairete,
kairete, kairete, kairete,
kairete.
Usiogope kulogwa, piga gun, piga gun. Wacha wewe wameshalala, piga gun, piga gun.
Ahu,
zimata, mshuma, umeshanchanganya.
Yeah,
kidogo, kipata, narizika jam. Ipi ni kweli mlisha tendwa Sikia mapenzi ya naumiza wengi ya mewatesa sana Ipi ni kweli mlisha penda Ipi ni kweli mlisha teswa Sikia mapenzi ya naumiza wengi mlisha teswa sana
Oh no no no
Tule Gambi Tule Gambi
Oh na 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 na
Tule Gambi
Yeah
Tule Gambi
Mama yeah
Tule Gambi Tule Gambi,
ooh na 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 na,
Tule Gambi,
yeah,
Tule Gambi,
mama yeah,
Freddy G,
Mangola,
Kichunda,
Cherries.